إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أتين رزبوا إلي بزبوا أمتون زوافي ويجتي والله جل جلاله نصب ويجتي بالله سبحانه وتعالى أدوكم السين كان نقلموا أبو أبامو كريزان نتشاري برامو مكسيرا وتوالي نوبو سوزي أبو مجيميرا نتوبيرا نتواصلو أكمو كريزا الله وفي Netubeera abagonvu gyali nsaba Allah atuttire kw'ekyo tubeere nga tufuna obutebenkevu mu maaso ge yauma la yanfa'u maalun wala banunun illa man ata Allaha biqalbin salim ku lunaku emmaali weetagenda gasa muntu yenna antumuziika tagirina fenna nga tumulaba so nga abadde mugagga naye tumuziika fenna nga tulabako n'amaaso gaffe yawma la yanfa'u maalun wala banun ategenda mmoga soitya ngesigadde ku nsi bajigabananga fena tulaba wala banun wadde abaana okumugasa lwaki anti nabo balina emitawaana gyabwe egigenda okubeera nga gibamalira ku lunaku olwo yagamba ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nti yawma yafirru almaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli muri'in minhum yawma idhin sha'anun yuguni olunaku lwa muntu wagenda okudduka omuzadde adduke abaana badduke abazadde maadha omuntu adduke mukyala adduke omwami we likulli muri'in minhum yawma idhin sha'anun yuguni olunaku olwo buli omu ng'alina emitawaana gye egimumala ab'ebitiibwa tuli mu nnaku ekkumi ezisooka mwezi ogwa Dhulhajji naku za kitiibwa nnyo sizoni wallahi kathiri min annas la yubaluuna bih abantu bangi bakendeevu saba Allah tusaasire fenna abantu bangi bakendeevu naye nga emirimu emisufu emirimu omuntu gyakolera mu sizoni eno afuna nga bwetwogera nti afuna musera afuna empeera mpitirivu nnyo mu maaso g'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala naye batono nnyo mu bantu abazuukufu abafuddeyo ne basaddaaka abafuddeyo ne bongera ku sala abafuddeyo ne bongera ku adhikari abafuddeyo ne bongera kusoma Qur'ani abafuddeyo ne babeera nga balongoosa mu biseera bino songa ayyaman ma'dudat nagambako tiwabanga Allah yogera ku nnaku 29 oba 3 eza Ramadan nagamat ayyaman ma'dudat naku ntono nnyo watyate zino 9 watyate zino 10 ntono nnyo akhil karim sibamu kyosobodde lagillamu empisa ennungi saddaakiramu kola buli kyonna ky'olinako obusobozi mu mirimu gy'omanyi obulungi nti kisanyusa ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala omuli okuyunga enganda n'ebifaanaganako bwe bityo wajazaakumullahu khairan n'olwekyo nyiikira faayo teekayo ebirowoozo nga nno essaawa eri Allah gyayogerako mu Qur'ani nga tennatuuka Allah yagamba faidha jaati taammatul kubra ekigambo ekinene bwe kirituuka faidha jaati taammatul kubura wallahi kigenda kubeera kigambo kinene olunaku lw'enkomerero Allahu akbar kigenda kubeera kigambo kinene Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba bwe yali ayogera ku nsonga eyo yauma tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at buli kisibu omuntu yenna abadde omukyala yenna abadde alina omwana we omukyala yenna abadde alina omwana we gwayonsa obwongo bugenda kumuvaako nga takyamutyako birowoozo watagwa okullu dhaati hamlin hamlaha buli yenna abadde n'olubuto luveemu watara nnaasa sukaara olaba abantu nga balinga abatamiivu wamahum bisukaara so nga si batamiivu tebalinywedde ku mwenge walakinna adhaaba llahi shadiid nebinozibya allah bigenda kuba bisusse okubeera ebyamaanyi ku lunaku olwo allah gan faidha jaati taammatul kubura ekigambo ekyo ekiri bwe kinaatuuka yauma yatadhakkaru linsaanu maa saa yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a omuntu atandika okujjukira kaweefube gwe yakola ku dduniya alalinga amaanyi gonna yagamalira ku mipiira yagamalira kulabika nti nno Uganda Cranes eyitamu bwojja nkirimu ebyo ebimuyingiza ejjana amaanyi gono gonna gali awo amaanyi gonna gali awo yeteekeddeteekedde ogundi omupiira ogwo nga bwojja nti yeteekeddeteekedde ejjana ennaku zino ne bazimujjukiza ne bazimujjukiza batya taziteekako birowoozo awulira bimumenya awulira bimutama awulira bimukooya awulira byakubonyaabonya bulamu naye nga subhanallah ali mukusonda nsimbi ali mukola kyonna ekisoboka kino Allah kyagamba nti yauma yatadhakkaru linsanu ma saa buli muntu agenda kutunuulira obulamu bwe engeri gyabutambuzaamu ku dduniya alabenga ekizibu kye kyabanga kyakutuula ali ku ludo kyabanga kyakwanguyiriza nnyo atuukeeka ng'omuzannyo gwe gutyo guli ku tivi tegunnaggwako kyabanga kya puroguraamu bweti ne bweti yauma yatadhakkaru linsanu ma saa alyoka ajjukira engeri gyayonoona obulamu bwe alyoka ajjukira engeri gyayonoona ebiseera bye ebifunda ennyo bye yali ateekeddwa okubeera nga yeyambisa bulungi abeere ng'awona adhaabu z'owekiba allahu subhanahu wataala ekyo nno munnange okujjukira ebyo kimugasa nedda allah gati waburrizati ljahimu liman yara omuliro gubeere nga gujjibwayo guleetebwe buli muntu yenna agukubeko amaaso buli muntu yenna agukubeko amaaso subhanallah saba allah ataase embeera eyo eyekikangabwa abeere nga ataddemu abo bye yayogerako nti wahum min faza'i yaumaidin aminun abo nno bagenda kubeera yali ayogerako bakkiriza abeerwanako ku nsi kuno allah agamba nti ku bikanga y'olunaku olwo bagenda kubeera nga bali seefu nsaba allah fenna atuteeke mu abo wabaraka llahu fiikum abalungi abakkiriza oluvannyuma lw'okubeera ntubadde ku nsonga yakusala okusala udhiya okusala dhuhiya mu nnaku zino zonna emisomo gyonna egikulembedde gibadde ku mulamwa ogwo ndabye nga mu kiseera kino kirungi ogattirako ddala ensonga nayo ng'ekwatagana kusala nga kwe kusala akiika okusala akiika buli muntu yenna oba abasinga obungi mu bantu owekiba allahu subhanahu wataala abawa ekyengera ky'omwana ne bazaala abaana mukimanye nti mu ebyo ebiri mu ddiini yammwe mwemulimu ensonga gye bayita okusalira omwana oyo nga tumusala kye bayita akiika nga nennamula ya akiika yennamula ya udhiya sunna muakkada sunna etaali badde ng'erekebwa amakulu omuntu aba takikoze tafuna zambi naye mwana wattu abaalese sunna muakkada abaalese ensonga erimu omugaso omunene eri omwana oyo gwazadde erimu omugaso omunene ogw'eddiini n'edduniya eri oyo mwana gwazadde era mu ngeri y'emu abaalese ensonga erimu omugaso omunene eri ye kennyini nnyini omuzadde asala ensolo eno kikumalira okubeera n'ennyama ennyini nnyini gy'obeera osaze togiweereza allah tabaraka wataala bal gwogisigaza n'obeera nga ogyenyumirizaamu n'olwekyo muganda wange omulungi omukkiriza mu ebyo ebituvunaanyizibwako ffe abazadde eri abaana baffe betubeera tuzadde kwekubeera nga tubasalira akiika kwekubeera nga tubasalira akiika wa kalilun minannaasi yubaaluuna bihaatha batono nnyo mu bantu abateekayo ebirowoozo ku nsonga eno enkulu ey'okusalira abaana baabwe akiika batono nnyo ku bantu abateekayo ebirowoozo so nga mwana wattu eno nsonga nkulu omuzadde agwana agiteeke ku puroguraamu ye era mwana wattu baganda ab'omu mawanga agategeera obusiraamu yenkola yaabwe nti kibeera ku puroguraamu yaabwe nga bw'ateekateeka obumaadha ebyambalo by'omwana ebimaadha ebintu by'omwana byagenda okuzanyisa ebigaali bagenda okumusindikiramu buli kyonna buli kyonna eyo mwana kye yeetaaga mu buto bwe munnange ku bajeti bateekako n'akasente k'ensolo eyo eyakiika bateekako n'akasente k'ensolo eyo eyakiika beera mu abo abazze obujja enkola eno n'olwekyo baraka llahu fiikum njagadde tutafakkahe tutegeere kugamu ku masaail agakwatagana ku akiika kugamu ku masaail agakwatagana ku akiika kuzimu ku nsonga enkulu omusiraamu zagwana okutegeera ku nsonga eno maadha eya akiika wa baraka llahu fiikum abalungi abakkiriza mukimanye nti akiika esalibwa ng'esalibwa ku mwana ono esalirwa omwana ono nga n'ekigendererwa mu kusala akiika ashukuru lillahi subhanahu wataala ala hathihi nicima kwe kubeera nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kuchengera kino ekyomwana twebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuchengera kino ekya omwana. Obujulizi nno obwaqiqa bungi nnyo mu Qur'an afwan mu sunna zombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yagamba ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi rawahu Abu Dawud ili musinganwa mu Abu Dawud nga nagamba ko emabega ntino bosingana hadithi ngeli mukubuli Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi jadduwe oyo ya Abdullah ibn Amr ibn al-As ereyo sanadi ereyo hadithi yo ebera Hasan amakulu hadithi ebera Hasan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Tayib yagamba baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atman ahabba ayyan suka an waladihi falyafal omuntu yenna abayagadde okusalira omwana we falyafal abirenga akikola nagamba ati anil ghulami shatani mutakafiatani wa anil jariyati sha omwana omulenzi bamusalira embuzi bbiri ezisembereganye muki mumbeera zino wammanga ekisookera ddala ba ulama balina tafasiri ez'enjawulo tafsiri esooka emaaga mutakaati atani okubeera nga kisalibwa mu kiseera kye kimu so si kusala olwaleero ng'ofunye sente ya mbuzi emu ne waita ebbanga lya myezi ebiri oba mwezi n'oddamu n'ogula embuzi endala n'ogisala nedda mutakaafi atani nga zisembereganye ekyo kimu. Ekyokubiri mutakaafi atani ezisembereganye mbitendo eno nene neno nene so si kufuna ye munene n'akalala katono la zibeerenga zifaanagana mu bitendo zisembereganye mu bitendo tunuulira embuzi ezo nga zifaanagana siteeka nti zirina kuba exactly the same nedda naye nga zisembereganye mu bitendo mutakaafi atani bwe ziba nga zisobosa okubeera nga exactly zezimu mu kunyilla mu ndabika mu mabala mu ki kyekisinga obulungi niwo batosobodde zibeere nga zisembereganye mbutuufu nga tuwali njawulo nnene wakati w'embuzi ezo ebbiri anil ghulami shatani mutakaafi atani omulenzi bamusalira emaaga embuzi zibeera bbiri oba endiga bbiri wa anil jariyati sha ate omulemaaga omuwala bamusalira embuzi emu oba endiga emu. Eyo hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi. Hadithi ndala ifakumama wa fee uwechiti wa Aisha radiyallahu ta'ala anha afdal nisai hathihi l'umma ye mchala asingi nkizo mu umma yomu baka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam Aisha radiyallahu ta'ala anha ala khilaf bainaha wa baina Khadija walgo khilaf mubachala bumbaka Muhammadi sallallama aniya asinga nkizo abafi Aisha oba Khadija Aisha oba Khadija khilaf wakati waba ulama yani kigambe kisinga obulungi kigambo cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa taala nti buli omu alina enkizo kumulala okusinzira kumbeera nti Aisha alina enkizo ku Khadija mu min haythu okubeera nti nno ye afqah nisa hadhihi al-umma ye mukyala asinga obuyivu umma yombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ekyo qat'an ala al-itlaq tili mukyala mu umma yombaka asinga Aisha kutegera dini Allah subhanahu wa ta'ala abonno bombili Allah rasul sallallahu Khadija ni Aisha radiyallahu ta'ala anhuma ate madha Khadija na yayi nkizo ku Aisha urumuli mugo mukuru guyakora madha mukurwani la obusilamu muntali kwa yabo ye mchali yasoko kukiriza obusilamu ye mchala yasingo kuwayo mudini wa Allah subhanahu wa ta'ala sobaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abana ba nabi sallallahu alaihi wasallam bonna Khadija ya bazala okujjako maga Ibrahim azali wa Maria al-Qibtiyya wa hakadha nolecho hadithe eno ivako Aisha mama wa bakiriza chenja gadde wali nti buli mchala omu kubabiri aline nkizo kumulala nikibeera ati abachala ababiri be bachala abasinye nkizo bachala bombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam addako nolvanyuma lwa Aisha ye madha Zainab binti Jahsh nga Aisha radhiyallahu ta'ala anha bwe yaraga ati yali taina mchala bweyatyaga mubakyala bombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama okusinga Zainab binti Jahsh, okusinga Zainab binti Jahsh era ye mukyala yekka alina oluganda ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama. Zainab binti Jahsh anti yali mwana wa sengawe, yali mwana wa sengawe. Naam, Aisha radiyallahu ta'ala anha anyumya agabati amarahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ayu'aqqa anil ghulami shatari mutakafi'atani wa anil jariyati sha nabiy baragira okubelanga basalira omulenzi embuzi bire sebereganye no mwana babelenga bamusalira madha embuzi emu oba endiga emu. In hadith rawahu at-Tirmidhi wa sahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala fi al-Irwa. Yo hadithi ya Aisha ili ya kulembedi ya Amr ibn Shu'aib, rawahu Abu Dawud. Ni hadithi na leo kusatu nijia ngeita mumadha nga ya Ummu Kuruz al-Kaabiyya radhiallahu ta'ala anha. Nga nifana ni adalani ya Aisha radhiallahu anha madha ngeinu hadithi ya Ummu Kuruz rawahu al-Khamsa Ahmad na Abu Dawud an-Nasa ibn Tirmidhi ibn Maja. Naam, nulicho obujuli sibuji obulaga aqiqa mudini ya fi'i obusilam nganaga miti namla yayo ili sunna muakkada, ili sunna muakkada sunna omusilamu jialibade talikayo, jialibade talikayo obujuli sibuji buji buji kwecho nga hadithi ya Samura, hadithi ya Samura evako yita kumukubulia al-Hasan al-Samura enonu nga ya hadithi yuka ba ulama evanji abana matinu tuwali hadithi yonna yatuka kufa kusaku al-Hasan al-Basri madha ngeja kusamura wakujia kwa hadithi ya aqiqa yuka yeliwa yinu hadithi igamad kullu maulud murtahanun madha bi aqiqatihi, kullu maulud murtahanun bi aqiqatihi rawahu al-Khamsa madha an Samura ibn Jundub radhiallahu ta'ala anhu. Izunna hadith zikulaga madha obukuru buwa aqiqa tiombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yateka isira kukubela nti omwana asaliwa. Nolwekyo muganda wange beeranga oteeka ebirowoozo, beeranga olemereddwa bulemererwa olulemererwa olwannamaddala, olulemererwa olwannamaddala olyoka obeere nga tosalira mwanawo. Bal Imam Ahmad rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yagamba nti nno neegomba omuntu singa yeewola asalire omwana wa aqiqa, singa omuntu yeewola asalire omwana wa aqiqa naga nti wa inni la arju, agamba nti nnyina essuubi, nnyina endowooza ennungi eri Allah nti omuntu oyo Allah amuyambako kusasula ebbanja eryo olw'okuzza obujja sunna eno enkulu abantu abangi gye balabikanga balekeredde. N'olwekyo buganda wange ne mwannyinaze muyitirize okubeera nga ensonga eno mugiteekako ebirowoozo n'okugyekubiriza wakati waffe nga abaddu, n'okugyekubiriza wakati waffe nga abaddu. Tayib, ani wano Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwali mukulagira okusalira aqiqa, okusala aqiqa. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam gwali mukulagira wano yetata. Al-mukhatab huwa al-ab. Wano ali mukulagirwa ekiragiro ky'okusala aqiqa, yani yetata. Yasookera ddala okubeera ng'alagirwa. Naye bwabanga tata alemereddwa obanga semugayavu tafayo ku mateeka Allah subhanahu wa ta'ala, kikkirizibwa omuntu yenna mu booluganda b'omwana ono okubeera ng'amusalira. Kikkirizibwa. Lwaki? Hadith eri mu Nasa'i eva ku Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam aqqa anil Hasan wal Husayn kabushayn kabushayn. Ombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yasalira al Hasan ni al Husayn bombiri buli omu n'amusalira endiga, endiga bbiri bbiri. Buli omu n'amusalira endiga bbiri bbiri. Nabi sallallahu alayhi wa sallam si yazaala al Hasan ni al Husayn wa innama abazali Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ni Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabasalira. Nikitegeeza nti nno omuntu maadha asalira omwana ono ne bw'abeeranga si yamuzaala. Muganda waiza okubata alina busobozi, gw'olina obusobozi. Imma kwata ensimbi ozimuwe abeere ng'asalira omwana we, oba obeere gwe ng'osalira omwana wa muganda wo, oba obeere nga osalira maadha omwana wa muganda wo. Ebyo byonna tebirina mutawaana wa barakallahu fiikum. Naam, era mu ngeri y'emu omuntu asobola okubanga si wa luganda n'asalira abaana bano, kikkirizibwa. Omuntu asobola okubanga si wa luganda n'asalira abaana bano, kikkirizibwa olw'obujulizi obw'enjawulo. Obumu ku bwo yesiiga eri muhadithi oba yenjogera eri muhadithi ya al-Hasan al-Hasan al-Basri eri jatulagi hadithi ya Samra bin Jundub eita mukubulia al-Hasan al-Basri rawahu al-Khamsa yagambo mbaka Muhammad s.a.w. amitu anhu al-adha amitu anhu al-adha hadithi wegena maso igat mumujeko eri tamwa ebiri kumutwe al-adha wanichecho ugeru wako zeviri zaazaldua nazo tugera kusida ba nomwala mwja ke mviri obane da obaka kusida bila dula nomunu ndigumu omwala alike bigambe bie nja uro baina ulama hawa singo obu unji mba ulama bala bati omwana omwala tajibu wako mviri ya khauli ya jumho hawa lani bala bati ya la kitabu yim amitu anuhul adha ajibweke mviri ajibweko mviri zino zaazaldua nazo veri ulifanyuma tajibu wako mviri wanono nga fimi lideko wano katono chikuru nyo okumanya ensobi bangi kubasomesa abali masomero nganaga mkugo masomero gaba silamu okubela nga basasaka abana abawali mviri eche chintu chibako la chichamu eche chintu chibako la chichamu chawo kanani dini ya feyobu silamu omwana omuwala mviri chikuru nyo kuye zijula kufana nila dala na mabeli omwana omuwala enviri kikulu nnyo kuye zijjula kufaananira ddala na mabeere tunuulira omwana enviri zaavudde nazo mu lubuto ezo zifaanaganako bwe zityo nga lwo ne hadithi eragira okusalako omwana enviri nga teyadula nti ono mulenzi oba muwala naye raba majority y'aba ulama okulaga nti enviri z'omukazi tezikwatibwako okuggyako libaruura majority y'aba ulama eraba nti y'omwana tebamusalako enviri ye jumhuru wadenge kigambo ikizo kubanga kisingako obutuufu kuyikubera kye kigambo kya maga kya alwadi ne ba imma barala okubera ati la hadith ya jangere jeno amitu anhu aladha ajibweko enviri ezo ziri kumutwe zijibweko then ezidamu nezimera ezo zibereko tezidamu kumusalibwako omwana omwala ama yomulenzi asalibwako enviri wonawe kyetagisiriza era kimanye nti burreits omwana omuwala zaalina ebyomuzaddewe kwe kulongoosa enviiri ze nga bwamugulira ebizigo kwe kulongoosa enviiri ze bannange mwana ava eri obuviri bukaweke bukibu kinedda bannange tugayaalirira nnyo abaana baffe wallahi abafirika ne tulabika obubi ku world map ku world scene kwegamba ku shaasha y'ensi naye nga kiva kuki kiva kubeera nti emitima gyaffe si mizadde nnyo tegifa nnyo ku baana omuzadde abeera awo ng'alina embuzi ze alina amalimiro alina amaki naye nga wallahi abaana be bagwawo bambala ebigoyegoye ebifaanana bwe bityo batambula bagenda kusonga tebalina ngatto lwaki ye nnyama ebeerawo naye nga engatto zaagula omulundi ogumu ne zitwale kumpi omwaka mulamba ekyo nga si kikulu nnyo osiŋŋaana abaana abawala ng'obutunula bwe tibulinga obulenzi nga toyawula nti ono omuwala ono omulenzi toyawula nti ono omuwala ono omulenzi bakala katokodde enviiri akambakala kata n'ebijiri tajiri tebiriyo ebimu biringa ebibanga ebyo baba babiri bigamba nibakasanika bakangaako ebitanga mu mutwe bwe katyo omwana omuwala ajja n'afuna obuwukuwuku mu mutwe n'abeera okwo ne kituuka okubeera nga hatta n'omuntu w'oku kitundu tasobola kuwasa mwana bwe yakula naye ku kitundu lwaki kataba engeri gye kaakulamu kunankali awo nga keeko n'olwekyo barakallahu fiikum eno nsobi mu rights omwana omuwala zaalina ku muzadde we kwe kumuyonja omwana omuwala enkuza ye eyawukanamu ku y'omulenzi eyawukanamu ku y'omulenzi tola maama wa Maryam bwe yagamba nti walaisa zakaru kal untha omuwala talinga mulenzi nedda kikyamu okuba nti omwana omuwala maadha yuyo ali mukusenyanku yetisse ogunywa gw'enkikimbo agujeyo mu lusaalu yuyo nedda waliwo emirimu gyo nga gy'abalenzi ng'omuwala agikola libwaruura lwa busoberwa ate era bw'aba agikoze ateekeddwa okubeera nga engeri gy'ayambibwako eyawukana ku y'omulenzi ayambibwako yeetiika ekintu kitonotono oyo omuwala alina ebigezo ebimulindiridde mu maaso ebyokwetikka bingi ebimulindiridde mu maaso agenda kwetikka ng'embuto leke kumujja eno mu bidomola yeetikka agadomola aganene yeetikka ebiki yeetikka ebiki ebyo bwebeera mu mulyango gwa baruura naamu wa illa omwana omuwala ayisibwa mu mpisibwa eyawukanamuko ku y'omulenzi eyo n'oba otunuulidde embeera bw'oba otunuulidde ne mu mawanga mu nsi bwe bityo bifaanana ng'oggyeeko amawanga agenzi gava ku bubumbwa omukazi mwina yagala duke wano mama wanga agabu warabu omukazi mumbeja sigama dinafe tufaninga abu warabu nedda sigama nafe tufaninga abu warabu nedda asuburu kule jino na akula chidina bali situke nchichita geza nabu warabu tibakora lai bakore eminimu eminimu jawi ebi sere ebi singo hunchi jibira jamu nyumba Minji. Emi limo joko mkazi jabo na brana jomu nyumba. Jimu mara. Minji tilifu wallahi obonji. Omundi na ina insaf. Aina mazima mutima. Alari emi limo joko kejiri ye waka. Nga bulichimu mkazi ochimutu useze waka. Emi limo joko kejiri ye waka. Uraba nga minji. Wachato kubedaga yuyo ya senyiku. Yuyo ya chimamazi. Yuyo ya jidate. Msajja ubabu ubi ingaro. Kwata sende gendo kule toke mkatari. Yuyo na ite toke mkatari. Kwata sende gendo kule amanda. Yuyo nenda. Echikuru. Banna ijini biniri intu. Omusajja ya libadari sendeze waka. Yuyo yenkora intufu. Okudjako na busolerwa. Owurumu. Nefana kukube bitu. Chimbande kubutafa kumulamati omwana omwala ayonjebwa. Enviri ze ziro ngosebwa. Narabika kongo omuntu. Wabarakallahu fikum. Akulenga muwala. Kakati enviri zino ezirongo osebwa. Kumutwe kuno. Naragiru wanti ateke duo kweli kila. Kubanga mwana musilamu. Mwana musilamu. So siku vera nki wacho mwana musalake enviri. Badja kono neka. La. Umwana kizo kubera enviri ze gurundi kusomero. Nga nobu kore nkore. Ateke duo kubera nga azirika kubanga mwana musilamu. Somero lia musilamu. Abana mbalagiri okubika enviri ate mubakirize babirenga bazirongosa enviri zaabwe bakule nazo omwana atuke mbufumbo ga ino luviri luwanvu ati zo mara keguli ati zo mara kobiki ati zo mara ko ati zo mara zibale meso okusoma zibale mesa nedda ekiri mbubwa bwa muwala ajja kufisa obudde obwo kwekolako abufisa obwo okwekolako ekitontono kyasobodde then nokubeera nga akola atya era obudde bwe mara mu ndabirwa mbumala bwe mara mu ndabirwa mbumala tosobola kusika mukazi ku ndabirwamu obulamu bw'omukazi bubeera ku ndabirwamu bubera kundabirwamu batambula nazo mbusawo bakola batya nefanako bwebityo nolwekyo kyewuunyisa nnyo okusalako abaana enviiri mbumukuuma mpisa zaabwe ate ne mbakwata ne mbateeka mu sukulu kwaya ne mbateekawo mbu speech day ne batandika okufukunyola ebiwato ne batandika okukola batya okwekola obusolosolo mu maaso g'abasajja ne bazina ne bayimba ne beesindika ne bakola batya ne bakasuka amabeere ne bakola obusolosolo mu maaso g'abasajja n'obuwalaata ku mitwe n'obuwalaata ku mitwe n'ogamba nti ku byonna kiriwo ekinene omwana okubeera n'enviiri ze ne mukuuma ensaazi ne mutamuteeka mu bintu bya bwono lufu bwe bityo ebifaanako bwe bityo ogenda okusiŋŋaana nti ah Sulaina muddusi kafuru yakiikira essomero lya gundi izira neki la hawula wala quwata illa billah n'ayambala obusikaati obumbi munda n'aleekamu leejingi n'ajooka akuunyuuka emisinde mukaleega oba mu bubulawuzi obumpi mbuyaani Sulaina subhanallah naye nga tebamukiriza kusalako nviiri tebamukiriza kuba na nviiri yaahi wali obwonofu bwomutaddemu n'omuntu yenna alina obumbu obulamu ne bwataba musiraamu abulaba naye ate waneky' enviiri nedda siteeka nti bwonoonefu mukuumira enviiri ze okuuma ensaazi tomuyingiza mu byakuyimba tomuyingiza mu byakudduka omugire aconcentratinge ku bintu ebyobuvunaanyizibwa ng'okusoma nefaanako bwe bityo wabarakallahu fiikum n'olwekyo barakallahu fiikum wetubadde nti omwana ono ajjibwako enviiri omuntu yenna abakoze omulimu ku mwana ono ne bwabeera nga si muzadde akkirizibwa okubeera ng'akola ekintu kino amitu anhu al adha mumuggyeko enviiri ezo n'ebirala biyinga nabi swasa jagambo byayogera ku akiika tuzbahu anhu emusalirwa n'atayogera ani asala emusalirwa ne tugatta wali obujulizi nabi si azaala al hasan wal husein yamusalira neno siiga terondodde nekitegeeza ki akulembera okulagirwa ye muzadde taata bw'alemererwa tafunye busobozi oba n'atafaayo omuntu yenna mbeŋŋanda amusalira bw'aba tewaliiwo wa luganda yenna obujulizi busigala bubunya abantu bonna ti omuntu yenna alina obusobozi wa mukwano bifaanako bwe bityo muliraanwa bw'aba alina obusobozi asobola okubeera nga omwana ono amusalira aqiqa wallahu ta'ala a'la wa a'lam wallahu ta'ala a'la wa a'lam naam mwebyo era bitekeddwa okubeera nga tumanya jazakumullahu khairan kwe kubeera nti nno tekiriiko obujulizi bwonna nti omuntu yesalira aqiqa waliwo hadithi eyajja ku nsonga eyo nti nabbi sallallahu alayhi wasallama allah bwe yamala okumuwa obubaka n'afuuka nabbi yesalira aqiqa eyo hadithi eri dhaifu tewali daliiri ng'omuntu akkiriza okwesalira aqiqa omuzadde yasalira omwana aqiqa era okumanya muzadde yasalira omwana akiika akiika waliwo ekiseera weekoma ng'omwana takyasalirwa akiika kasitaafu kabaale naafuna obubonero bw'obukulu oyo omwana batakyasalirwa akiika kasitaafu nabulu naafuuka baale n'abeera nga afunye obubonero bw'obukulu aba takyasalirwa akiika lwaki olw'ensonga nabbi sa sallama yagamba ti anil gulaam gulaamu abeera mwana mulenzi atannafuna buluugu wa anil jaariya jaariya abeera mwana muwala atannafuna buluugu buluugu bwe bubonero buli obuna bwe twalaba imma yeeroteredde oba amaadha agenze muheedhi oba amaadha ameze maadha enviiri mu bifo ebyebyama oba amaadha kuki ekirala kyetwayogerako aweze emyaka 15 bwabeera nga obubonero butabufunye bwaweza emyaka 15 khalasi oyo takyasalirwa akiika kasitaafu waafunira akabonero konna kubonero obwemenye akiika weekoma kitegeeza tulina okwanguyiriza nabbi saa sallama yagamba anilgulaami shaatani mutakafiatan wa aniljaariyati shaa tewali bujulizi bwakusalira muntu mukulu akiika hadithi zonna zoogera ku baana abo algulaam aba tannafuna buluugu aljaariya aba tannafuna buluugu kasaafu afuna buluugu akula oyo aba takyasalirwa akiika twegendereze twanguyirize okukola ibaada eno ku baana baffe naam tayib akiika esalibwa mu nsolo ki khilaaf baina alulama omubaka muhammadi saa sallama teyasalako akiika wadde okubeera nti nno yalagira okusala ekintu kyonna ekitali mbuzi nga bwe tugamba embuzi endiga eyingirawo obutereevu tewali daliiri nga yasala ente oba nga yasala eŋŋamiya ne hadithi zonna z'owulidde zoogera shaatani mutakafiatani wa ani ljaariyati sha ne hadithi amru bunu shaibu kyeyogera ne hadithi ya umukuruzi kyeyogera eri zonna ahadithi zoogera ku mbuzi kitegeezaki mbuzi nandiga amma aljumuhuru abasinga obungi mubaulama bagamba nti enamula zino zonna ez'okusala ebintu byonna ebiriko enamula z'okusala mu busiraamu bibuna ensolo nnya eŋŋamiya ente endiga embuzi nga bwe kiri ku ubuhiya majority yabaulama bwetyo bweraba era ensonga eno emabega bwetyo bwe nagisomesanga ensonga eno twajogerako n'emu ku ddalasa emaadha eyebuuzo ku masidi nuur netwogera ku nsonga eno eyokubeera nti nno ente eŋŋamiya ebintu ebisalibwa mu akiika ekyo nno kyekigambo kyaba jumuhuru al ulama abasinga obungi mu baulama oluvannyuma lw'okwetegereza ekigambo ekirala ekyabagamba nti la eno nabbi saa sallama yalondoba n'ayogera n'ajjayirayo ddala nti ensolo esalibwa emaadha eafwan nebwe hadithi zonna nezijja nga zoogera ku mbuzi era nga kyekyali n'ebikolwa bye obutafaanaganako nti wali ubuhiya yayogera ku nsolo ez'enjawulo ente neyogerwako buli kimu nekyogerwako n'obujulizi ne bujja nga basahaba baasala ensolo ez'enjawulo akiika obujulizi tebwajja butali bwa mbuzi nekitegeeza nti ekigambo ekisinga obuzito gyendi kyekigambo kyaba imma abalala abagamba nti la ensolo esalibwa erina kubeera eyo nabbi saa sallama gye yayogera erina kubeera nga mbuzi kyekigambo kyenterenkera nakyo olwaleero wajazakumullahu khairan mbuzi oba ndiga naye singa wabaawo omuntu nga yamatira n'ekigambo kya jumuhuru n'alaba nti la ensolo ezo zonna ziyingira maadha mu ahkaamu zino zonna ziyingira tewerabira nti ekigambo kyaba jumuhuru ebintu bino ebimu mbikujjira waliwo mpaka tuwa ekigambo kimufe kituwulirewo ekitukacyuka nedda ebintu bino mbikujjirayo lwaki ojja kusiŋŋaana munno nga ye bwe yasoma ekigambo kya jumuhuru kyatebenkera nakyo toyina buyinza bumukaka kutegeera kikyo kasita abeera ng'ekyo ddala bwakitunulidde alaba kawulu yaabwe entuufu eno iri mu bwetyo bwetambula yiri mu bwekyo bwefaanana bali ba ulama bebasinga n'obungi okubeera nga bakinona bakiraabwe batyo kitegeeza nti muganda waffe ena bwaba nga yamatira n'ekyo tetumulabanga omubuze tetumulabanga ataasoma tetumulabanga atategeera mukubanga lwosiika yakusomesa kiri mbunakunyonyola nnyo nokyo tomatira nti kyekigambo kyo nolwekyo kati abasigadde bonna balina kulengezebwa abatogera ekifaanagano n'ekyo kyaseekawo gwoyagala ennyo nedda munnange n'olwekyo bwewabaayo mugandawo yenna oba omusiraamu yenna atambulira kawuli ya jumuhuru ye naasalawo amwana we abeere ng'amusalira nte oba amusalira ŋŋamiya kyateekeddwa okumanya ntibino wano tebifaanagana nga biri ebya udhuhiya kikyetegeeza talina kugatta mwana ono na mwana mulala tosobola kugatta baana babiri mu akiika tinyina abaana bange musanvu bonna kambasalire gundi kubakakirizibwa bagimu udhuhiya bakkiriza okwegatta abantu musanvu ku ngamiya oba ku nte kansalire abaana bange musanvu oba abaana bange bataano basalire nte la kitegeeza nti buli mwana ogenda buli omwana gw'oba osalize okusalira ente musalire ente namba ebeera yeeka muntu omu lwaki kubanga wano la yajuz al ishtirak fi ddam tokkirizibwa gatta muntu ku musaayi wano so ate udhuhiya kikkirizibwa subu'u badana subu'u baqara bikkirizibwa wali ku udhuhiya ne wano tebikola nolwekyo abaatutte kawuli ya jumuhur ekigambo kya jumuhur amanye nti ate takkirizibwa kubeera ng'agatta omuntu mwana asukka ku omu ku nsonga efaanaganako bw'ekyo wajazakumullahu khairan era kimanye nti ekituufu mbigawo ya baulama si tteeka nti obukwakkulizo bwa udhuhiya bwe buteekeddwa okubeera obukwakkulizo bwaki bwembuzi kugundi egenda okusalibwa nedda kitegeeza kisinga omuntu aba n'embuzi ye nga nnema naye nga nnungi nnyo emulabikidde bulungi esanyusa ekola etya gyalina walimu udhuhiya takkiriza kugisala newano ku akiika tetulina daliiri emugaana kugisala so nga kawuli ya jumuhuru era abasinga obungi batule betulabye bagamba nti obukwakkulizo bwa udhuhiya bwe bukwakkulizo bwa akiika naye tekiriiko bujulizi tekiriiko bujulizi ne bo batambulaku omuma ati nti aganamu enamula z'ebintu bino zifaanagana namula z'ebintu bino zifaanagana hujja nzito hujja nzito bujulizi buzito naye maaza ensonga nzito naye teriiko bujulizi lubwakuza nti bujulizi ki obugaana omuntu okusala embuzi ye ennema erabika obulungi atunga nti nabbi yagigaana ku udhuhiya nedda nabbi yagigaana ku udhuhiya singa yali tekkiriza nekwakiika yali ginyonyodde nga bwenyonyola ku udhuhiya embuzi teweza mwaka naye ena emyezi kumi erabika bulungi enyirira okufa nte ya mwaka kumi n'ekitundu enyirira okufa ndiga maaga eri mu mbeera alimuhimu teweza myaka gye twayogerako neerabika bulungi ogaana omuntu okugisala obujulizi buli luddawa ndowooza otegeka lwaki maaga ekigambo kyawukanibwako nam kisobola okuba nga bwekigatta balaba ti mubutuufu bintu bino bitambulira wamu bitambulira wamu naye nedda nga nnaddu bwekinyonyola wali bulungi mu udhuhiya yali kinyonyodda bulungi wano nemwateeka nekitegerekeka bulungi wajazakumullahu khairan nolwekyo barakallahu fikum omuntu bw'abeera nga atunuulidde obukwakkulizo buno n'abulondoola bulungi nnyo ekyo tumugamba nti kirungi kyokoze naye si kyatteeka kirungi kyokoze era kyekisingako obulungi ebeere ng'erina ebitende ebijjuvu naye si kyatteeka lwaki tewali bujulizi mukifula kyatteeka ate nga allahu subhanahu wataala maaga nga bwe yagamba mukuran nti wama kana rabuka nasiya allah tabanga omwerabize sina kyali kyatteeka wano kitegeda okutunuulirwa era yakigamba enabbi ate bwe yakigamba enabbi tyalyeseeyo kukitugamba tyalyeseeyo kubeera nga akitugamba wabaraka llahu fikum naye nga bwemanyi nti fikihi bwatyo bwatambula baulama basobola okulaba endaba ez'enjawulo ne babeera nga bafulumya ennamula ez'enjawulo wabaraka llahu fikum naam fayib kiri sunna kimanye tekiri sunna si kyatteeka okubeera nti nno akiika esalibwa ku lunaku olw'omusanvu kiri sunna si kyatteeka okubeera nti akiika esalibwa ku lunaku olw'omusanvu singa olunaku olw'omusanvu ba otafunye busobozi busala kimanye nti ennaku zonna ezisigadde zifaanagana teziriimu nti zawitiri ng'abantu abamu balowooza kati oba tosobodde ku lw'omusanvu sala ku lw'omwenda bwatosobole ku lw'omwenda sala ku lw'kumi n'olumu bwatosobole ku lw'kumi n'olumu sala ku lw'kumi n'esatu bwotyo londoola ennaku za witiri paka nedda munnange tewali bujulizi bwekyo kasi olunaku lw'omusanvu lulema ennaku ezisigadde zonna zifaanagana wonna woofunidde obusobozi ku lunaku lwonna sala lwaki olw'ensonga ensonga teriiko bujulizi eri teriiko bujulizi wabaraka llahu fiikum ennaku zonna zibeera zifaanaganira ddala ennaku zonna zibeera zifaanaganira ddala wajazakumullahu khairan tayib omuntu bw'abanga azadde omwana azadde omwana we ayagala okumusalira akeeka olunaku olw'omusanvu omuntu ono abala atya olunaku olw'omusanvu azadde omwana we ku ssaawa kumi nabbiri ez'ekawungeezi njuba tennagwa omwana ono atandika lunaku lwankya kubala ennaku musanvu weziyitako n'abeera nga agira amusalira oba okwanukula nti olunaku omwana lwazaaliddwamu lubalibwa wenyini nyingu wazalidua mrubaliwa mchitegezaji calculation nyangu omwana wolu nakulu wamuzalirako omusalirake ikolu nakulu olwema bega bobo wamuzala kulu nakulu wakubili Tuesday musalire ku Monday zina kumusanfu bobo wamuzala kujuma musalire kulu nakulu wakuna Thursday bobo wamuzalira olunaku oluddilo nakulu wamuzalirako beru nakulu wamusanfu eyimbala ekukulirawo ekintu nobeeranga biiznillahi subhanahu wa ta'ala bikwanguira bulungi ekirala singa omwana agwa ava mu lubuto omukyala avaamu olubuto ng'olubuto oluba terunaweza myezi ena tasalibwa akiika omwana aba tannafuna mwoyo naye ate bw'abeera ng'abadde amaze okweza emyezi ena mwana watandikira okwenyenya mu lubuto n'omuwulira bw'afiibwamu omwoyo atandika okwenyenya w'abeera ng'afunye emaadha emyezi ena omwana awezezza emyezi ena kasa kibeera nga kibazo kakata awogenda musalira akeeka lwaki kubanga afuuse muntu agenda kusaalirwa singa abanga akoze atya afudde n'ebirala ebifaanako bwe bityo asabirwa edduwa agenda kujja yaumal qiyama maadha nga mwana alina omugabo kujjana oba ku muliro yadhan billah agenda kubeeramu abo maadha abalina ahkamu ezikwatagana ku baana yaumal qiyama nga ebyo bwe bigaziyizibwa obulungi nga byogerwa ku baana babakkiriza n'abaana abakafiiri abaffe bamuliro oba bamujjana era bagenda kufaanana batya yauma al qiyama insha allah bwe tuba tufunye obudde eyo ensonga nayo tuligyogerako mu kifo kyayo biiznillahi subhanahu wataala n'olwekyo omukyala afuddemu olubuto kasaluba tenaweza myezi ena terusalibwa akiika kasalubeera nga lususu myezi ena lusalibwa akiika wajazakum llahu khairan tayib abange mukimanye nti kiri ba ulama bakyegattako nti kikakata ku muzadde okutuuma omwana erinnya si kyakyeyagalire kikakata ku muzadde okutuuma omwana erinnya erinnya lino lisobole okubeera nga limwawula ku baana abalala kubanga agenda kujja yaumal qiyama ng'ayitibwa linnya lye n'erinnya lya muzadde we buli muntu yaumal qiyama agenda kuyitibwa erinnya lye n'erinnya ly'omuzadde we amakulu Muhammad ibn Tayyib Muhammad mutabani wa Tayyib nga hadith ya Ghadara Nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamma yunsabu li kulli ghadirin liwa fayuqalu hadhihi ghadaratu fulan ibn fulan buli muntu yenna akompanya agenda kutekebwa bendera kulina kulwenkomerero omulangiriza alangire eno bendera ya gundi mutabani wa gundi buli muntu agenda muyita n'erinnya lye n'oja muzadde n'oli atekeddwa okuweebwa erinnya kitegeeza ki omuzadde bw'atatuuma linnya mwana linnya afuna omusango omuzadde omwana ne bw'afa nga tonnamuwa linnya oteekeddwa omutuuma erinnya kino kikulu nnyo kiteekeka ebirowoozo bal omwana ne bw'avaamu olubuto nebwabeera nga lubuto lwe luvuddemu naye nga lumaze okufiibwamu omwoyo oyo omwana agenda kujja yaumal qiyama akolebwe n'erinnya lya kitaawe oyo oteekeddwa okumutuuma erinnya mutuuma erinnya lyonna eddungi omwana oyo nga bw'omusalira akiika nga bwe tumusaalira nga bwe tumuziika mu nnyimbo z'abasiraamu nga bwe tumusabira n'ebifaanaganako bwe bityo ateekeddwa okutuumibwa erinnya oba omwogerako nti gundi mutuume erinnya wabarakallahu fiikum okkirizibwa okumutuuma erinnya olunaku lwenyinyi lw'omuzaaliddeko bal okkirizibwa okumutuuma erinnya nga n'okuzaalibwa tannazaalibwa ebyona bikkirizibwa bulungi nnyo omubaka muhammadi saa sallam yatuuma omwana iburahimu olunaku lwenyinyi lwe yazaalibwako yajjiri basahaba n'abagaa nti abange wulida li albariha maatha gulaamun au waladun naga fasammaituhu bisimi abi ibrahim ajja nategeeza basahaba nga asanyuse naga nti bannange ekiro allah yampadde omwana omulenzi ne mutuuma erinnya lya taata wange nabbi ibrahim ye mwana wa nabbi ayitibwa ibrahim yazaalibwa ekiro najja nategeeza basahaba enkeera era mu ngeri yemu umusulaim al ghumaisa rumaisa maama anas bun malik yazaala omwana yamuwa anas bun malik namutwala wa nabbi saaa sallama namukolako tahnik amangu ddala namutuuma erinnya amangu ddala n'abeera nga yamutuuma erinnya era mu ngeri ye maama wa maryam mu kissa eri mu surati ali imran yagamba atya rabbi inni wadaatuha untha omulezi wange umana gweza de nzadde muwala wallahu alam bima wadat walaysa dhakar kal unsa yagamba ti ma maryam yagatu wa inni samaitu hamadi umana mutumye maryam aya kamzara mutumye maryam somi bigawo ya ibn kafir je kulisingana nga bigambo birungi nyo 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 kusonga eyo iranga alaga ati no chechisinga ko no bulungi ngalaga ati chechisinga ko no bulungi somi bigawo ya ibn kafir ku tafsiri eyo ngayogera maga afan ngakola tafsiri ko ayo wa inni samaituha maryam aine bigambo bigazi nyo kusonga eyo kujaza kumullahu khairan omwana munanga atumi bwerinye dungi eri musanyusa ka iltagenda muna kuwazanga akuze itamfukira kivumo yaleri nyeri singo kubera erinye dungi manya agatumi bw'omwana yerinya la Abdullah oba Abdurrahman hadith eri muslim yiva kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu Abdullah oba Abdurrahman kitegeza ki munange mwanto mutumi emi amanya agamfukira ibivumo bangu marago mulenge mutwakavu magerega nkoko madha nakumusana kabuto nkensibi ziraba muzali nambaliga sega mwenge nebinyenye ebirala ebibibi ebifanagana ko bwebicho totuma bantu manya totuma mwana ulinya litagenda musanyusa ngakuze mutume erinye dunji sawa erinya eryeddini oba erinya eryekika oba erinya mala tugambye oba erinya mumanya gaffe getutambuliramu getuwangaliramu abaganda batira okutuma agaabwe abanyankole batuma agaabwe abaki mutume erinnya mu society yammwe nga limuulikisa bulungi nga bwajeyita alyenyumirizaamu wabarakallahu fikum era ekirala kimanye nti tekikkirizwa kwazinula mwana mu kutu hadithi nafu Sheikh Albani rahimahullahu tabaraka wataala maatha yenyininyini aine ebigambo birungi nnyo nga dhaafa hadithi eno nga dhaafa hadithi eno nolecho tokirizo kwa zina mwana mkuto wadde okumukimira tekiriko bujulizi bonna butufu tekiriko bujulizi bonna butufu wa barakallahu fikum ekisembereyo ddala enyama yake kanjikola antya ojikola kyoyagadde sobolo jikwata no salakika no galira bugabizi bantu nyama buli omuno mwagabire nyama no mweza kilo 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 erange enkola yisinga ko kubere no salakika ojine family abantu bawereze kino nno kitero kolo olwaleero si enkola y'abalongoofu abaatukulembera tetugambye nti kiri bida la naye si kyekisingako okubeera ekirungi salakiika oleka ennyama ewo oweereza abantu ennyama embisi ekyo kyekisinga okumanyibwa mu nkola y'abalongoofu abaatukulembera amma okusala gufuuka omukolo oyite gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi ne gundi ebeere nga nkola emanyiddwa ya mukolo bwekyo eyo nno ereeta n'okuggyawo sunna ya akiika lwaki kubanga abantu balowooza nti okusala mwana akiika alina okuteeka esente ez'okugula omuceere ez'okuyita okuteekateeka bino nabiri ogenda okakkananga sunna esengukiddwa nedda munnange sala akiika gikole kyonna kyoyagadde osobola okuyita abasiraamu osaze gundi abantu bonna boyagadde emikwano gyo ne bajja ne mukisalaasa ne mukiteekawo kati ne mujyokya ne mulya ne munywakaasa ne mugenda oba osobola okupafumbira tetugambye nti kiri haramu nesi kyekisingako obulungi kifuula ebintu bino ebikalu buli muntu alaba twali kwakika ya gundi twali kwakika ya gundi yakwatibwa ensobi okusala akiika alowooza nti alina okuwa okusipendinga ezo ensimbi zonna nedda munnange sala busazi mbuziyo obisufiseeko eyo ewaka oweereze abantu oliwaddembe okukola kyoyagadde ku akiika eyo oliwaddembe okukola kyoyagadde ku nsolo eno gy'obeera osaze teriiko obujulizi bwonna nti olina gisalyo simanya mbiyungo tomenyamenya magumba oba maatha nti waliwo ekigero ekyenjawulo ekitongole kyoteekedde okuweereza abantu gundi n'abantu nledda wabula sala busazi nsolo eno ku lwa Allah ng'omwebaza olw'ekyengera ky'omwana ono gw'abeera akuwadde then oluvannyuma otasarafe mu nnyama nga bw'oyagadde weerezaako b'osobodde neefaanaganako bwebityo wajazaakumullahu khaira wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.